murumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Chuti zacu muraho murakoma, ni Thomas Kamirindi muri kumwe kuri mikro hano i Washington DC. Mu Burundi radio ijwi rya Amerika iravugira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Ni mujye no kuri internet waeshatu akadomo radio yacu voa.com, kuri YouTube na Facebook VOA radio yacu, maze naho mukurikire iki kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Muri sanga rero koko, umuyobozi wa komite y'ububanyi n'amahanga ya Sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Senateri Robert Menendez, aranenga ibirebana n'uburenganzira bwa muntu mu Rwanda. Mu ibarwa aherutse kwandikira Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Anthony Blinken, amusaba kuba yaba ahagaritse imfashanyo Amerika iha u Rwanda, Menendez arandika yuko u Rwanda rwose ngo rutubahiriza uburenganzira bwa muntu ndetse n'amahame ya demokrasi. Akandika ibarwa yenyine iri mu cyongereza, murabyumva ko Perezida Kagame n'ibikorwa bye bikomeye byo gucecekesha abanyamakuru, abaharanira uburenganzira bwa muntu n'abantu batavuga rumwe na leta. Ahera kuri raporo zinyuranye z'imiryango mpuzamahanga nka Canada Citizen Lab yo muri Canada, Freedom House yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Human Rights Watch nayo yo muri Amerika, ishinja Leta y'u Rwanda gufunga, kurigisa no kwica abagerageza kunenga ibitagenda neza no gufunga abanyamakuru bigenga. Ivuga ko kuva mu 2019 kugeza ubu byibura 32 muri bo bafunzwe. Senateri Menendez asaba rero ko Amerika yabihagaritse by'agateganyo imfashanyo iha u Rwanda mbere yuko ibyo bibazo byose ngo bakibyigaho. Uburenganzira bwa muntu rubwifashe gute mu Rwanda? Nibyo tuganiraho no Dr. Emmanuel Safari, umunyamabanga nshingwabikorwa wa Clado, impuzamashyirahamwe y'imiryango 12 iharanira uburenganzira bwa muntu mu Rwanda. Muri iki kiganiro kandi umunyamerika ukomoka mu Rwanda, Felicien Hategekimana, araza kuvuga uko abibonera mu ndererwamo za bamwe mu Banyarwanda baba hanze. Ntabatindiye rero mbazanire abashyitsi. Dr. Safari, uraho neza?
Uraho neza Thomas.
Urakomeye?
Yego turaho, turakomeye.
Ndagushimiye cyane rwose uyu mwanya uhaye ijwi rya Amerika. Hanyuma rero ntanatinze, ndamutse na Hategekimana Felicien. Hategekimana, uraho neza?
Komere cyane Thomas Kamirindi, ndasuhuza na Dr. Safari, tugiye guhurira muri kino kiganiro, murakoze.
Hanyuma wowe uba muri Amerika, uri umunyamerika ukomoka mu Rwanda, ubundi ubusanzwe ukora iki mu buzima busanzwe?
Ya, murakoze kumbaza icyo kibazo Thomas Kamirindi. Nkora akazi gasanzwe mu mirimo ya hano muri Amerika, kantunze kagatunga umuryango wanjye. Ariko nkaba ndi n'umunyepolitike uharanira ko mu Rwanda iwacu haboneka impinduka, bitewe n'ibyo byose biri muri izo raporo bikaba byahinduka, abaturage bakagira ubwisanzure.
Ukora politike mu mashyaka, hari icyo kuri Mose?
Mba mu ishyaka rya CNLD na FRN, rwose murabona ko Abanyarwanda badufite ikibazo kitatworoheye kuva imyaka myinshi ishize. Tugerageza kumvisha Leta y'u Rwanda cyangwa kuyibwira ko yahindura imikorere, bitewe n'uko Abanyarwanda bari mu gihugu batinye rwose, usanga bafite ubwoba noneho abanyarwanda tukaganira tukareba icyakorwa giteza abanyarwanda imbere n'igihugu muri rusange.
Dr. Safari, umunyamabanga nshingwabikorwa wa Clado, urugaga rw'amashyirahamwe 12 haranira uburenganzira bwa muntu mu Rwanda, mwebwe muraho ngaho ibyo twita kuri tera mu zindi ndimi z'amahanga, ni ukuvuga mwebwe murahibereyeho ibintu biri. Mu magambo make cyane mbere y'uko duha ijambo abanywanyi b'ijwi rya Amerika, mu magambo make cyane watanga iriburiro uvuga ko koko uburenganzira bwo mu Rwanda butubahirizwa.
Thomas, urakoze cyane. Nicyo kibazo ndumva ari ikibazo kiza cyane, kandi bivuze neza jyewe ndi kuri tera ndi mu Rwanda butuvugana n'abanyarwanda bose bariho baranyumva. Bibaza yuko ibyo ngiye kwambwira ni ibintu bifatika n'ibintu bigaragara buri muntu wese. Iyo mu Rwanda haza kuba nta bwisanzure buhari, abantu baragize ubwoba. Uyu munsi ntabwo nari kwemera kuvugana nawe, ubwo nari kuvuga ngo hari inkurikizi. Mu Rwanda rero hari ubwisanzure, hari umutekano, hari ubutabera. Buri munyarwanda wese afite uburenganzira ku kintu cyose yifuza, yatse akurikiranye mu buryo bukurikije amategeko. Iryo tangazamakuru bavuga abanyamakuru bafite ubwisanzure, bafite uburenganzira bwo gutangaza ibyo babonye, kwaka amakuru aho bayakeneye hose, bafite itegeko ribarengera. Nta nzitizi bafite zo gutanga ibitekerezo ahantu ariho hose. Ubutabera mu Rwanda burubahirizwa. Ubutabera, buri muntu wese akurikiranwaho icyaha giteganywa n'amategeko, kandi akaba afite uburenganzira bwo kugira ngo abe yakwiregura, abe yaburana. Hari ubwisanzure, umuntu ashobora kugenda mu Rwanda. Nshaka kubwira yuko umuntu ashobora kugenda amasaha 24 kuri 28. Ikindi nakubwira, hari uvuze ngo uriya Felicien yaravuze ngo ni umunyapolitike ngo nta bwisanzure buri mu Rwanda, ngo abanyarwanda bafite ubwoba. Nibaza yuko nta bwoba buri mu Rwanda. Ikigaragara ni uko ngira ngo nimba bajya bakurikirana amakuru cyangwa kugena amakuru, abaturage bose yewe muri mu gihe cya vuba bafataga telefone bagahamagara umukuru w'igihugu nta bwoba, bakabaza ibibazo. Ufite ikibazo ashaka kurenganurwa akakivuga, haba kuri kika cyangwa se haba kuri telefone, akakibaza umuyobozi uwo ari we wese, kandi akarenganurwa. Ubwo bwisanzure, ubwo busabane buri hagati y'ubuyobozi n'abaturage byonyine biragaragaza yuko tudakorera ku bwoba, cyangwa se abanyarwanda badakorera ku bwoba. Twe turi hano turi abahamya wo kuyihamya. Natwe ibibazo byose turamutse tubonye mu nzego, haba mu nzego z'ibanze umuturage yahuye nabyo, dufite umurongo tunyuramo tukabizamura, yo tukaba twabigeza no mu nteko ishinga amategeko. Yewe n'abana batoya ejo bundi baje babaza inteko ishinga amategeko batete, kuki ibingibi bitari mu ngengo y'imari ishinzwe kuzamura uburenganzira bw'umwana? Abafite ubumuga nicyo kimwe. Ni ukuvuga ngo mbese mu Rwanda sinavuga ngo ni muri paradizo, ntabwo nzovuga ngo ni muri paradizo. Turubaka ariko inzego zirubakitse ku buryo ibivugwa by'uko hari ubwoba, ivuga ko nta bwisanzure mu by'ukuri ntabwo ari igihe mbeza nk'umuntu uri kuri tera, kandi bitahaba ntabwo cyari kuvugana.
Nuko
ubwoba bwa mikoro nkaza no kukuvugisha.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi cy'Ikinyarwanda. Iki kiganiro ubundi ni icy'abanywanyi b'Ijwi rya Amerika, kandi banywanyi bacu ndabashimiye cyane rwose murashaka kuza muri iki kiganiro muri benshi ku buryo budasanzwe. Maze rero mbisegureho, mujye muvuga akantu kagufiya kugira ngo dushobore guha umwanya abanywanyi benshi bishoboka, nubwo isaha mujye mutubwira inshuro nyinshi yuko ari nkeya. Tuyisaranganye rero uko tubishoboye. Uwa mbere dufite kuri telefone ni Hakizimana Abidani. Hakizima,
karame,
uraho neza? Umwanya ni uwawe, vuba vuba uvunagura amagambo.
Mukomere cyane. Nanjye ndi mu karere ka Karongi, intara y'Iburengerazuba. Uko turi mu Rwanda hano umutekano wahari, nta n'ikibazo dufite rwose. Ni Karongi
hari abantu batwandikiye benshi cyane ibitekerezo byabo ku rubuga rwa Facebook y'Ijwi rya Amerika, nuko hari nka shingiro DGA niko yanditse yigita atari kose aharashwa abantu kumanywa yihangu nkaho muri USA nukuvuga hano muri America nyine nahandi utakumva isasu hafi imyaka irenga 20 ubwo ni hehe hari honyorwa by'uburenganzira bwa muntu aka kabazo nagira ngo ngaya ategeke imana urabivuga wiki ategeke imana
Ya urakoze bwana Thomas Kamirindi mbere na mbere reka mbanze mbwire uwo muvandimwe duhuriye muri iki kiganiro
nawe uvunagura amagambo ariko
ya kubavuga ko ari muri societe civile ahubwo avuze ko ari muri guverinoma nabyemera bitewe n'uko yavuga uburenganzira bw'ikiremwa muntu hari abantu benshi bagiye bafungwa
ariko se yategekima kuvuga ngo ari muri guverinoma nawe ubwo ngo ubwirirengagiza Claude ntabwo ari muri guverinoma ntabwo ari guverinoma yayishinze
ariko ibyo avuga nyine wumva avugira guverinoma yuvuga ko aranira uburenganzira bw'ikiremwa muntu twabona abanyamakuru bagiye bagerageza kwegera abaturage nka Cyuma Hasani aho ari turahazi
ari hehe bwira batahazi bwira batahazi kubera ko
nimba aho ari muri gereza bamukati imyaka runaka ngo kubera ko yegeraga abaturage nta kintu yahungabanyije arafunze hari uwitwa Nsengimana Theoneste arafunze nawe uburyo yegeraga abaturage ababaza ibibazo bahura nabyo twarabibonaga Karasira Imabure arafunze idamange kubera amagambo yavuze ahabwa uburenganzira bw'umunyarwandakazi arafunze buri wese n'ugerageje kuvuga ati nshobora kuba nanjye naharanira ibyiza by'igihugu nshobora kuba nareba ukuntu ibintu byahinduka muri iki gihugu ugereranyije nka Ingabire Victoire yarafunzwe imyaka ajuri yavuga ati ngewe ndareba nkasanga nta kintu nzira nta nubwo nagombye gufungwa n'umunsi umwe imyaka bayikuba inshuro ebyiri nubwo yaje guhabwa imbabazi n'umukuru w'igihugu Bernard Ntaganda yarafunzwe kubera ko yavugaga ko yakwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu Diane Rwigara yarafunzwe kubera ko nawe yavugaga ati nanjye nshobora gukora byiza kurusha ibyo FPR ikora hari n'abandi bateoneste niyitegeka bagiye mu Rwanda bavuga bati natwe dushobora kuba twahindura ibintu bikagenda neza barafungwa ibyo bihita bigaragaza ko nta bwisanzure nabo barimo kuvugira mu Rwanda baravuga ibyo bavuga kubera ko bahari ariko iyo dusubiza inyuma tukaganira nabo n'abanyarwanda kimwe natwe ibyo batubwira ibitandukanye
niko se yategekima
mu Rwanda aramutageze hano hanze yaza akakubwira ati
oya ibyo ngibyo wimuvugira arabyivugira ahubwo nk'uyu nyine shingiro uvuga ati ahantu abantu baraswa ku mugaragaro ku manywa y'ihangu hano nyine muri USA n'ahandi hatavuga isasu hafi imyaka irenga 20 ibyo ngibyo byurabivuga w'iki mu masogonda makeya
no kuba hatavuga isasu ntabwo ari ukuvuga ko ibihabera biyoberanye ubu se abantu bagiye baburirwa irengero mu Rwanda bakabona imirambo yabo cyangwa n'abagiye baraswa bakavuga ngo barashwe ngo kubera ko barwanyaga polisi ikintu ishinzwe kurebera abaturage ntabwo ishinzwe kubarasa abagiye bavuga ngo bazakurikirana abo bantu bagiye bitwa bikarangira nta n'umuntu umenye uko byagenze ibyo kwirirwa babivuga ni ukubeshya leta y'u Rwanda uburyo ikora turakuzi nk'abanyarwanda
radiyo ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga yego Dr. Safari
yego ngira ngo afite ukuri mu kuvuga atari no mu gihugu birumvikana yuko adafite amakuru ahamye kandi nimba ari umuntu ukurikirana ibireba n'amategeko nibaza yuko amategeko ariho kugira ngo ahane buri muntu wese wakoze icyaha bari abantu kubura umunyamakuru ntabwo aribyo bisobanura yuko urinda koreka kubura umunyamakuru ntabwo bisobanura yuko nukora icyaha utari bugikurikiranweho rero abantu yavuze nk'abantu agenda avuga ba Cyuma bande bakarasira Imabre ntaragira no ku bantu 10 kandi muri gereza hari abantu benshi bafunze kandi babarusha n'amatitire wenda bafite bakoze ibindi byaha bitandukanye rero hano imbere y'amategeko nta muntu uri hejuru y'amategeko uwo ari we wese hari n'abantu b'abayobozi mujya mwumva no mu Rwanda bafungirwa ibyaha bakoze ntagafata rero akantu kamwe aba banyamakuru bivuga turabasura turabazi gereza tugerayo tuzi iyo umuntu afungiye ubusa agera aho ngaho araburana afite inzira acishamo ejo mwe dukunda kubona ba mugizi umwe ni procedure ni ukureba ese bafungiye iki d'abord mbere y'uko uvuga ngo bafungiye ubusa bafungiye kwegera abaturage reba dosiye umenye ngo bafungiye icyaha kiri kiri
numara kubona icyaha none uvuga itese bararengana cyangwa ntibarengana usibye ko ibyo kuvuga ngo bararengana n'inkiko
ijwi ry'Amerika
umuto ngutwo ngo abantu icumi cyangwa se batanageraho ngo barafunze mu cyo bigaragaza ko nta burenganzira buhari mu Rwanda ibibaza ko ari ukwibeshya
ijwi ry'Amerika
yego muri Amerika nkavugira mu by'ukuri ikigaragara nk'uko mugenzi wanjye yabivuze niba ahubwo tubona ko nta mutekano uhari
ijwi ry'Amerika noneho duha ijambo Erasto Irakoze. Erasto we urakomeye
yego ndakomeye
bwira abatumirwa aho uherereye bwangu maze uvunagura amagambo ugusha ku ngingo
ubundi aho umerereye nda hafi y'u Rwanda nda i Burundi igitekerezo nashaka kubaza ati mbese uburenganzira bw'umuntu bwashoboka gute kubera ko rero wese agakora ikintu umenya ni uburenganzira bw'iwe ashobora kuba ari ashobora kuba ari gen n'abandi kiri mu burenganzira bw'iwe batumbwiye ko bandi neza kamubwira ati ubu ntabwo bandi bubaho nyanza
yewe irakoze telefone yawe ntabwo yumvikana neza utubabarire Dr. Safari ukora mu by' uburenganzira bwa muntu bwashoboka gute sinzi Dr. Safari wamusubiza iki wowe uhora mu by' uburenganzira bwa muntu buri munsi ko ariko kazi kawe
kujya ku kibazo cyo nta kindi bise neza ariko icya mbere cyo abantu bakwiye gusobanukirwa n'icyo ari cy'uburenganzira ubundi umuntu uburenganzira bw'umuntu ni ikintu cyose yemererwa n'amategeko ariho niyo mpamvu amategeko aravuze ngo ufite uburenganzira kuri iki kintu ufite uburenganzira kuri iyi nzu ubwo ufite uburenganzira ni ikintu cyose amategeko yagennye yuko ari uburenganzira bwawe icyo ngicyo ni uburenganzira icyo amategeko yagennye yuko nta kitari uburenganzira bwawe ntabwo ushobora kuvanga uburenganzira bwawe bisobanuye prinsipe hari ihame rivuga yuko uburenganzira bwa muntu butangira bukarangira aho bundi butangirira ni ukuvuga ngo nimba hageze aho uburenganzira bwanjye butangirira ubwa kabiri ibindi buraba buhagaze ni ukuvuga ngo rero ni uku nguku tugomba gusobanukirwa uburenganzira nimba abantu bafite uburenganzira ku bwisanzure nubwo ko ariho ugomba kwisanzura wenyine nugeraho abandi bakeneye buriya bwisanzure nawe urabareka nyine bisanzure ntawe ugomba kuvogera undi ni ukuvuga ngo ibintu byose bigomba kuzuzanya abanyamakuru rero bavuze hariya ni ukuvuga ngo ibyo bakora byose bagomba kubikora batabangamiye ituze rusange bya rubanda ariko ibyo baza babangamiye ituze icyo gihe barahura n'amategeko kuko amategeko nayo aza arengera buri muntu wese nk'uko bigomba
ijwi ry'Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda none se inshuti zacu uko mwatanze amanimero ariko nk'ubu ngubu bamfasha bambwiye yuko bamaze guhamagara nka nimero eshanu zose mutazitaba biziranyuramo ariko ntabwo mwitaba muri hehe nimubanguke rero ikiganiro murisanga ni icyanyu hanyuma muhoza Eugene yanditse kuri Facebook ijwi ry'Amerika ati batuze tubane naho Rwema Nyirinkindi ati ntabwo abanyarwanda tukiri injiji zo kugendera kuri mpatsi ibihugu Hategekima koko urabona ibingibi ari ikibazo cya mpatsi ibihugu kungurana inama mu rwego rw'uburenganzira bwa muntu nimba ariko twabivuga nk'uyu nguyu nyine urabona ko kuko abivuga ati ntabwo tukiri injiji zo kugendera kuri mpatsi ibihugu wowe urabivugaho iki
ya urakoze Thomas Kamirindi uvuga ngo ntabwo tugifite ubujiji bwo kugendera kuri ba mpatsi ibihugu bazaduhaka kubera ko hari byinshi baduha hari byinshi bafasha cyane cyane ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere n'igihugu cyacu cy'u Rwanda ariko nyine ikibabaje ni uko ibibazo byugarije abaturage biterwa n'abagombye kubarebera nk'uko Safari yavugaga iyo witegereje ukabona nk'imyaka umukuru w'igihugu amaze ku butegetsi hari icyo yavuze ko hari amategeko itegeko iba rivuga ko wagombye kurangiza manda ebyiri ukagenda abandi bakagusimbura ukavuga ngo ntabwo ugomba kugenda ngo kubera ko abaturage ngo bakigushaka ntabwo ushobora kuba umubyeyi uri mu rugo ngo uhaguruke ngo ujye kwiba niba gufata wibye uvuge ngo n'abana bavuze cyangwa umudamu wawe ngo ujye kwiba kandi uzi kwiba ko ari ibintu bibi mu Rwanda hari amategeko ariko amategeko ntakurikizwa mu nyungu za rubanda nk'umuntu wo muri sosiyete sivile twagiye tubona abasenga Imana bajya ahantu kubona abaturage basenyewe muri Kangondo abaturage bakubitwe ngo kubera ko barimo kuzunguza udutaro mu mujyi wa Kigali ntabwo nigeze numva Safari avuga ati ibi bintu biragayitse abaturage ntabwo bafite mwari bari gushakisha uburyo bashobora kubaho ahubwo nawe agenda muri ibyo ngibyo byo gusingiza leta kuba rero leta bayidoma urutoki bakavuga bati uhungabanya uburenganzira bw'ikiremwa muntu ntabwo wubahiriza amahame ya demokarasi rwose wakakana ko ibyo bintu atari byo yababeye
ijwi rya Amerika. Reka tubaze Dr. Safari niba nta raporo Clado cyangwa se amashyirahamwe agize Clado aharanira uburenganzira bwa muntu 12 nkuko twabivuze, niba nta raporo bakoze kuri ibyo bintu biba bitagenda neza mu burenganzira bwa muntu. Dr. Safari,
murakoze cyane Thomas. Ngira ngo kuvuga biroroshye, kuvuga biroroshye kandi koko nyine ndimo ndavuga nyine n'abantu bibereye ikantarange kuko wenda social media za hano cyangwa ibinyamakuru bya hano nibyo bizi ubuvugizi icyo yaciye abikora. Ikibazo cya Kangondo twaragikurikiranye, ikibazo cy'abariya nibaza yuko nta cy'abariya bazunguza udutaro mu muhanda, nibaza yuko ubuvugizi turabukora tuvugana n'inzego zibishinzwe tukabereka ikibazo uko giteye, kandi nibaza yuko hari ibigenda bihinduka, hari ibigenda bihinduka uko cyari kimeze ntabwo ariho kimeze uyu munsi. Ibirebana no gusingiza leta, ntabwo gusingiza n'irindi ijambo rindi, gusingiza munakiriza Imana, ariko gusingiza leta dufite uburyo dukorana nayo. Iyo hari ibibazo leta ifite turabihandura uhereye ku nzego z'ibanze tukabizamura, nabwiye ko tugera no mu nteko ishinga amategeko kugaragaza ibibazo abanyarwanda bafite, tugakorana raporo. Yewe nibaza niba ashaka raporo yaba iyanditse yaba yasoje umunyamakuru, iyo ni byo yabibona, ariko ubuvugizi turabukora kandi tukabukora mu nzira nziza, kandi tuzi yuko ibyo dukora mu by'ukuri bigira umusaruro ufatika. Gusa
yego,
hari ibintu abantu bajya bitiranya bashaka kwikiranya sosiyete sivile no kugumuka, kuko sosiyete sivile hari uburyo ushobora kugera ku nsinzi ukagera ku cyo wifuza utateranya amabuye utandatukanye, aribyo bitandukanye na byabindi abanyamakuru bajya bavuga. Abanyamakuru atangiye gukora ukuvugama agatangira gusotereza leta agatangira kugira gute, yibaza ko ntacyo ashobora kugera kuko kenshi abagiye kwica amategeko naho amategeko yo arahata.
Radiyo Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda.
Amategeko adakurikijwe hari uburyo abantu banyuramo kugira ngo amategeko azahinduke.
Yego,
kuko tugera dutara ngo iri tegeko riri rihinduke.
Yego,
ubwo rero sinzi uburyo we yanariza uburyo abireba biterwa n'ibyo byo rireba nyine.
Radiyo Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, Dr. Safari ndagushimiye. Noneho na Hategekimana nawe ngushimire, noneho munyemerere duhamagare Muragijimana Theogene, nyuma ye Maxime Kubwimana, nibo bategereje ku murongo. Duhere kuri Theogene. Muragijimana, uraho neza, vuga aho uri hanyuma uhite ugusha ku ngingo mu magambo unyarutsa.
Yego, igitekerezo cyanjye nari mfite nashakaga yenda hari nk'aho yegera ukabona ubwisanzure ushaka kugeraho byenda ndiguzira ijana ku ijana, ariko ubuyobozi bwo ntako butazagerageje kugira, ahubwo byishyikira mu buyobozi bw'ibanze.
Gute?
Hari nk'igihe ugenda mu buyobozi bw'ibanze waka serivisi ukabona ntabwo babashije kukwitaho, ukabona baragusiragiza, kandi hari abantu baciye bugufi badafite ubushobozi isoko bamwohereza nk'ahantu kure cyangwa kwishyura utuntu twinshi kandi utabashije kubisobanukirwa. Rero Biteri atabashije gukora ni ugusobanurira ubuyobozi bwo hasi serivisi umuturage asabwa kandi zigenda neza. Niba ari ukwimura abantu urugero ukabanza ukamusobanurira icyiza cyo kwimuka akava mu manegeka akajya muri izo nzu ziteye imbere, hari nk'abantu badashoboye kwigurira gaze n'ibyagaza atabisobanukiwe, ugasanga nyine ubuyobozi bwo barababwiye mujye mu nzu zihenze ariko badasobanukiwe icyiza cy'izo.
Murangije Imana ndagushimiye. Ubwo ngubwo nimba ibyo uvuga ari byo ubakubise agashyi, nabo rero bazibwiriza. Ndagushimiye cyane,
wakoze cyane.
Duhamagare na Maxime Kubwimana. Kubwimana we, uraho neza?
Turashima.
Vuga aho uri vuba vuba hanyuma ugushe ku ngingo unyarutsa.
Iko jenda y'ubujumbura
kukibazo cy'ingene rero gatya katuna muntu katubahirizwa mu gihugu kibanye abo banyamerika twebwe twipangira mu buzima bw'abanyafurika yose biri inyuma y'abanyafurika uratse nk'ingendo baguma bagira inyuma y'intambara y'icyene n'uburusiya
giye gukomeza
umuntu yihweta nako ariko barabibugwa nko muri twe bw'abanyafurika ahubwo icyo nosaba abarongozi bacu mu bigo bya Afurika bakamakabo ntibabahagasaya.
Nuko ndagushimiye kubw'Imana.
Urakoze cyane.
Hanyuma kubw'Imana arasa n'ugusha ku ngingo imwe na Nsengiyumva Fiston nawe wanditse ati bageze ku Rwanda nabwo natwe twarabyigeze mu Burundi abanyarwanda mutagiye hamwe muragiye nk'amazi. Uwo ni Nsengiyumva Fiston wabyanditse ku rubuga rwa Facebook Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Noneho rero Hategekimana mukanya wumvise aba banywanyi b'Ijwi rya Amerika babiri Theogene Muragije Imana uri ku Kicukiro na Maxime Kubwimana uri Bujumbura. Uhina magambo wabasubiza iki?
Ya icyo nabasubiza reka mbere nko kuri yagwanye muvuga ati usanga abaturage barenganywa cyane cyane n'inzego z'ibanze. Izo nzego z'ibanze zashyizweho na leta zigomba guhabwa amabwiriza yo gukorera abaturage neza uretse ko ubwo uko babivuga njyewe ntabyemera kubera ko nk'uko mugenzi wanjye yavuze ngo bagira ikibazo bakakigeza mu nteko ishinga amategeko nta muntu utanga icyo adafite. Iyo mubona perezida w'igihugu ajya mu hari raporo yasohotse ko barashe abana akavuga ngo ntabwo ari ukubarasa ngo ntabwo ari ukubarigita gusa bazajya babarasa ku manywa y'ihangu ejo twajya kumva tukumva ngo umuntu ngo yarashwe na polisi aziritse amapingu ngo yabarwanyaga ejo twajya kumva tukumva ngo umurambo wabonetse aha n'aha ngaha nta nkete zikorwa ngo barebe bavuge batitwa ibi bintu twasanze bimeze gutya n'uwabigizemo uruhare agomba gushyikirizwa ubutabera ibintu bibera hariya mu gihugu cy'u Rwanda n'agahoma mu noneho niko ndangirijeho Thomas Kamirindi iyo witegereje ukabona ibintu byabaye iwacu cyane cyane agahoma munwa muri 1994 n'imbaga y'abanyarwanda yapfuye bitewe n'intambara yatangijwe na FPR Inkotanyi muri 1990 ivuga ko igiye guharanira uburenganzira bw'abanyarwanda bahujijwe uyu munsi ukareba umubare w'impunzi uhunga uva mu Rwanda uhunze wese baravuga ngo buriya yitwa umutungo y'igihugu ngo yakoze jenoside abantu nta burenganzira bafite ni u Rwanda imipaka iramutse ifunguye ubanza hafi y'abanyarwanda bose basohoka bakagenda bitewe n'ibintu bihabera
Hategekima
gutera aba bagabo impungenge rero bakavuga bati ibi bintu tubona bishobora kuzakurura ingufu.
Hategekima ndumva mu magambo make ya ndumva wayobye gatoya utakomeje mu murongo w'aba banywanyi b'Ijwi rya Amerika babiri ibyo ari byo byose igitekerezo cyawe kirumvikana nshuti zacu mbibutse kuyingi yari Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mujye rero no kuri Facebook VOA Radio yacu naho mukurikire iki kiganiro muri isanga kuri telefone dufite Mpore Liberté. Mpore uraho neza?
Muraho.
Ye mu magambo makeya uri hehe igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo?
Ariko nashaka kuvuga ku bijyanye ntabwo ndi bwibanda ku bintu byinshi.
Wahina amagambo rwose duhe n'umwanya n'abandi benshi bishoboka.
Ndahina amagambo ndavuga cyane ku birebana na human right. Human right ntayo ubariye kuri biriya kuba tubona rero byabaye hariya ka Ngondo
ariko ibyo twabivuzeho Mpore twabivuzeho Dr. Safari ni umunyamabanga nshingwabikorwa wa Clado yabivuze neza yuko babikurikiranye ibyo rero byihorera aho kuvuga kandi kamwe gatoya ndakakwemereye
nka kandi kamwe gatoya nko ku matreningi yungu ubwabo barazivugira bate human right ntabwo iri upgrade here
ariko uvuga ikinyarwanda kuri ku Gisenyi uvuga ikinyarwanda
ngo
uvuga ikinyarwanda nimba uri ku Gisenyi koko
byongera ko nk'abo bakorera amatreningi usanga bavuga ko nta burenganzira buhari kandi bakabivuga babibwira abantu bakeneye ubwo burenganzira
aho bakorera amatreningi ni nka hehe ni ukuvuga imyitozo yihe
imyitozo nk'igisirikare ya gipolisi yaba nafe cyangwa ku gishari gishari treningi yindi
aho ngaho ni bande bahakorera imyitozo n'abasirikare cyangwa n'abapolisi
abapolisi
amategeko ya gipolisi urayazi neza amategeko agenga polisi y'u Rwanda urayazi neza n'imyitozo yabo
cyane ndabizi
rahira ubwo binyuzemo se nawe
naje nabiciyemo ndabizi
ngaho vuga noneho umwanya n'uwawe ariko uhina amagambo
kiriho no kuvuga ngo bihabera ibitarwaza ndetse ubwabyo yaba ari mu magambo bivugira ko nta burenganzira bw'ikiremwa muntu buhari kandi n'ibihakorerwa nabyo ubwabyo biba bigaragaza
bitanga ingero nk'ebyiri z'ukuntu uburenganzira bwabo buhonyorwa aho ngaho
kugira ngo byazoze mu kindi kiganiro ariko mumenye ko ari uko bimeze kandi koko nta buhari
radiyo Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda yego
mbona ngira ngo hari akantu nshaka kuvuga gatoya Ijwi ry'Amerika nisaba ni byiza bararyegera bakajya ku ijambo ariko mu by'ukuri nabo baba bakwiye kwakura impuguro kuko iyo uvuga ikintu uba ugomba kwitangira n'ibimenyetso tubona ari gishari ari ahantu haba za treningi barahatreningira koko tukabona abantu biyandikisha tukabona abantu bamara y'amezi angahe atandatu umwaka bitoza bakarangiza ibyo hohotera ry'uburenganzira bwa muntu mu by'ukuri abagomba bihakorerwa muri iyo training abagomba kugaragaza ibimenyetso kandi iyo umuntu apfa kuvuga gutongerera hari urumva ko ni ibintu by'amaspekulasiyo ibintu byo gukikuza utekereza mu burenganzira bwa muntu bwarahohoterwa kandi utabihagaze abantu bakwiye kwiga no kuvuga ibintu nibura bifite ireme bifite n'ibimenyetso kugira ngo n'ababumva nibura babashe kwemera ko ibyo bavuga ari ukuri
Dr. Safari ariko rero ndakeka ahari sinzi nimba byaba biri mu nshingano zanyu nk'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ahari no kwigisha abanyarwanda kubahugura muri ubwo buryo nyine bwo kujya bagusha ku ngingo nyakuri ko kwifatika
turabahugura muri dukorana icyo bita promotion gukangurira abantu kumenya uburenganzira bwabo nabyo turabyigisha
Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda kuri telefone dufite Twihangane Felix Twihangane uraho neza vuga huri hanyuma uvuga n'igitekerezo cyawe vuba vuba mu magambo magufi
ndewe ndi mu karere ka Huye nabamenye iyo ngingo mwari bari kugaragara muri mashyizeho kare insanganyamatsiko numva nanjye mfite igitekerezo mu by'ukuri njyewe agombye anemeranya na ziriya raporo mpuzamahanga bitewe n'uko hano mu Rwanda twebwe tubona ko dufite uburenganzira n'abaturage b'abanyarwanda kuko no mu itegeko nshinga ryacu ibyo bintu turabyemerewe kandi mu by'ukuri kubirebye n'uko tubayeho mu banyarwanda usanga buri munyarwanda wese aba yisanzuye atanga igitekerezo cye gusa nanone nka leta ntabwo yabura kuba yaharabikwa n'abanyamahanga cyangwa n'abandi bantu wenda baba bashaka kurwanya leta na leta igihe urumwanzi mbona ko abo bantu hanze y'u Rwanda cyangwa abandi banyarwanda bari mu gihugu
twihangane
shimishwa n'ibikorwa yego
ni ukuvuga yuko abantu bari mu mahanga ndavuga nk'ibi bihugu yego hari benshi bavuga ngo u Rwanda ntabwo rushobora gufatirwa ibyemezo na Amerika mbese ni nka generose bapfumuke ko ati none Afrika ifatirwa ingingo na Amerika utekereza yuko bene ibihugu biba bihimba biba bitabona bidafite amaso
okay ubundi ibi bihugu byo hanze by'Iburayi cyane cyane biba byumva byakwirakwiza Afrika byo mu bindi bihugu cyane cyane byo muri Afurika kuko akenshi na kenshi n'ibintu bikozwe n'ibihugu bya Afurika usanga muri bihugu by'Iburayi bitemerwa nkaba mbona yuko ibintu byose bikozwe mu bihugu bya Afurika akenshi na kenshi ntabwo abanyamerika ubundi babumva ko aribo batanga umurongo ibihugu bindi byo muri Afurika cyane cyane aho baba bafite nk'ubwiganze bakumva ko aribo babahungu bakoreraho bakaba politike bagenderaho mu gihe badashatse gusubiza kugendera mu kuboko kwabo agurumva ntabwo bagushyigikira
muvunyi nanjye ngo muvunyi niwe uragahora n'Imana muvunyi niwe tugiye guhamagara mu kanya twihangane ndagushimiye ibyo twihangane amaze kuvuga ntabwo abyemeranywaho nanjye ndakuriyo Eli watwandikiye ku rubuga rwa Facebook ati uyu mutama aravuga Senateur Menendez ati uyu mutama aravuga ukuri u Rwanda ruri ku mwanya wa nyuma mu bihugu abaturage babyo batishimye duhe ijambo muvunyi Siriro noneho rero abatumirwa bagire ibyo baza kubungura inama ku bitekerezo byanyu byose muvunyi uraho neza
uraneza Thomas Kamirindi
ibutsa abaduteza amatwi aho uherereye kuko ngiye ndahaza ariko sindakuvugira
ndi hani Kayonza
yego komeza rero mu magambo avunaguye
icyo ndi nshaka kuba navuga ndavuga amagambo abiri ndabwira uwo nguri muri Amerika ugenze wenyine abari byo ashaka icyo ngira ngo mbe namubwira nuko we azaza mu Rwanda akirebera kubera ko inkuru mbarirano iratuba nta kindi narenzaho ubwo nyirukumva yumvishe
muvunyi urakoze cyane yego nawe urakoze reka Hategekimana Felicien ahite agira icyo avuga Felicien uzajya mu Rwanda ryari
yeah urakoze Thomas Kamirindi u Rwanda ndakwifuza u Rwanda nifuza kujyamo ariko bitewe n'ibihabera twese cyane cyane nkanjye nzi bikorwa na Leta y'u Rwanda kuvuga ngo gusubira mu Rwanda nta munsi n'umwe n'uyu mwaka kanya najyaye ariko nyine bavuga ko nta uvuga ninjya mu kanwa yiba hari abo babona Leta iha byose n'abandi kabarenganya nta kindi kintu bashobora kuba bavuga ibibera mu Rwanda turabizi ajya abanza areba umubare w'abantu bahunga u Rwanda nta muntu uhaguruka ngo atibye se utuntu twe twose ahambire yiruke adafite ikibazo
ese ubu ngubu Hategekima ubu ngubu ufite imibare tuvuge y'abanyarwanda bimpunzi koko
ya Thomas Kamirindi reka mvuga akantu ikintu cyabaye mu gihe cyashize twabonye Kizito Mihigo yafashwe ngo yari yambutse ahunze ngo agiye guca i Burundi ngo ahunge guhunga ntabwo mpamye umuntu iba yarahunze batamufatanye intwaro ahungabanya umutekano w'igihugu bashobora kumufunga ndetse hashira iminsi mike yo kumva ngo byamuviriyemo igihano cy'urupfu hari benshi bagiye bajya mu bihugu by'abaturanyi hari nka Majoro Nkubana Emmanuel wagiye mu gihugu cya Uganda arazimizwa burijwe irengero hari Kirizotome Nyirugiri Bambe washimutiwe Nairobi muri Kenya hari Emil Gatirita nanjye byambayeho bayashatse kunkorera ibintu byo kunyobya ndiyawunde muri Kameruni bitewe n'ibitekerezo byanjye
ubwo hari ryari ibyo ubwo hari ryari
no hashize imyaka ine nari ndiyawunde muri Kameruni nagiyeyo ubwo mbona batangira kuzana ibintu mu binyamakuru ngiye gutaha nsanga indege yanjye nagomba
ibinyamakuru byo mu Rwanda cyangwa byo muri Kameruni
ni ibinyamakuru by'abanyarwanda bimwe mu binyamakuru by'abanyarwanda ndabishaka mbikoherereza
oya bibwira bumva ijwi rya Amerika kuko nibo murimo muganira ni ibinyamakuru byo mu Rwanda cyangwa nibyo muri Kameruni
ikinyamakuru cyane cyanyibasiye harimo ikinyamakuru cyitwaga Rushyashya
nicyo mu Rwanda
yes ni ikinyamakuru kikunda kunyibasira cyane ni ikinyamakuru cyitwa Rwanda Tribune ikinyamakuru cyitwa Intabaza ibyo rero icyaje kugira nuko muri icyo gihe nagiye gutaha barambwira ngo indege yanjye ngo ashize amasaha abiri n'iminota 43 ngo ihinduke ndababaza ko ntakerewe ku kibuga cy'indege indege ngomba gutahamo iriya ndege bitaga Sabina y'ababirigire ihari impamvu mumbwira ngo murakira kuri Ethiopian Airlines ni ukubera iyihe mpamvu ndakomeza ndadisikita abantu biza ku ndege yanjye ndatara icyo gihe Majoro Nkubana yari yagiye mu gihugu cya Uganda nawe nibwo yashimutswe kugeza kuri uyu munsi ntawuzi ahantu yagiye
none se birahurira hehe n'u Rwanda ibyakubayeho
impamvu aho bihurira n'u Rwanda ibimenyetso nagiye mbibona kubera ko hari benshi byagiye bibaho bikagenda nk'uko nguko ibyo twagiye tubona n'uko amakuru dufite duhabwa na bamwe mu banyarwanda batishimiye ibyo Leta y'u Rwanda ikorera abandi banyarwanda nuko bavuga ko iyo bakuyobeje mu ndege ugenda ukagera aho ugera bakakubwira ko indege itagiye bakagushakira hoteli ahantu ugomba kurara noneho ninjoro bakaza bakagutwara ukaburirwa irengero ibyo byose ni amakuru duhabwa n'abantu bamwe bari mu nzego z'umutekano w'u Rwanda batishimiye ibikorwa bakora babikoreshejwe na Leta y'u Rwanda rwose ibyo ni amakuru nkubwira kandi ibyo biva
niko se Hategekima niko Hategekima ko mwemera ibibi gusa hari ibyera ngo de ibyiza kuki ibyo mutabyemera
ibyiza turabyemera kamemu yo witegereje ukabona igihugu cyacu uburyo gihagaze hari ikintu abayobozi b'u Rwanda bakoze kugira ngo igihugu kibe kigeze aho kigeze ariko twicyo dushingiraho ubukungu bw'igihugu ni amaboko y'abenegihugu abenegihugu y'ubuhaye ubwisanzure abenegihugu akabaha gukora ibyo bagomba gukora bateza igihugu imbere kikagenda neza. Ni ukuvuga ko umwene gihugu yahungabanye cyangwa akabuzwa uburenganzira cyangwa akicwa, igihugu kiba gihombye kubera ko wabona ari we wari kuzakorera igihugu kigatera imbere. Igihugu ntabwo abantu bose barafatikanye, umwe akazana akangaka n'undi akazana kareba bagateranya bikazamura ikintu gikomeye.
Ye Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, Muvunyi Cyril wamushubije yuko igihe cyose ushobora kujya mu Rwanda ubwo ahari nujyayo uzamusuhuza abikayonza, niko yatubwiye Radio Ijwi rya Amerika. Noneho Dr. Safari, ibindi byaba banywanye b'Ijwi rya Amerika byose umaze kumva mu kanya byo wabivugaho iki mu magambo magufi?
Ya magambo magufi nashaka kubwira abatwumva yuko turebye ari amategeko agenga igihugu cyacu n'amategeko mpuzamahanga, yuko buri muntu wese mu gihugu arimo afite uburenganzira bwo kujya aho ashaka no kuhava. Uburenganzira bwo gutura mu Rwanda burahari, n'uburenganzira bwo gutura mu kindi gihugu nabwo burahari. Ariko iyo ugeze mu kindi gihugu, nibaza yuko hari ihame mpuzamahanga risaba buri gihugu kutivanga mu mirimo y'ikindi gihugu, icyo bita non-ingerence dans les affaires des autres pays. Ni ukuvuga ngo nimba umuntu ageze Nairobi, ntibabwo batangiye kugengwa n'amategeko ya Nairobi, umutekano wa Nairobi, abashinzwe umutekano niwe batangira kumukurikirana. Ubuse mwasobanura gute yuko umuntu niba ahuye ikibazo wenda muri Kenya ibyo ngibyo bizabaza u Rwanda? Aho ntabwo tubyumva. Kugira ngo uvugire amahanga u Rwanda niwe baze kumuhohotera. U Rwanda se ruyobora Kenya, ruyobora Kameruni, ruyobora Santarafrika cyangwa ruyobora hehe? Bivuga ngo umutekano w'aho hantu ubarwa abo birirwa bikirwa muri Amerika. Ubwo ni ukuvuga ngo ni Urwanda, ni byabaza u Rwanda cyangwa byabaza Amerika kuko niyo ishinzwe umutekano wabo. Nibaza rero ko nta buryo wo gucanga, ntidukomeze gucanga Abanyarwanda cyangwa se n'abandi bose batwumva, turebe icyo amategeko ateganya. Abahunga, aravuga ngo abahunga, ngo abo bantu bose bahunga, ngo abahunga umutekano muke. Ibimenyetso bigaragaza ko abahunga umutekano muke ni igihe ko mu guhunga umuntu ava ahantu ajya gutura ahandi kubera impamvu runaka. Ashobora kugenda wenda kubera kujya gushaka akazi, yanagirayo ugasanga bihinduye impunzi. Ibyo ngibyo ntabwo wabivugira aha kuri radiyo, ntiyanabisobanura. Nawe uvuge sinzi n'uburyo yaba yaragiye, ntabwo mbizi ikindi isobanukiwe uburyo yaba yaragiye, nimba ko kuko yagiye leta yari afite Chelsea nayo gifite kuri uyu munsi. Kuko bagenda bagiye gushaka akazi, bamara kugerayo kuva babaye impunzi, benshi bakagenda bagiye gusura abantu barashakishe za viza bagera ngo basanga babaye impunzi. Rero ibyo ni ibintu byo gucanga abantu rwose. Reka dushyire ibintu ku murongo mwiza, hanyuma amategeko akurikizwe. Amategeko aho apfuye, nimba ari u Rwanda rwise amategeko, hari uburyo bwiza bwo kugira ngo buri munyarwanda abone uburenganzira bwiwe ahabwa n'amategeko.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ni ikiganiro muri Isanga. Mujye rero no ku rubuga rwacu w3@ radio yacu voa.com naho mukurikire iki kiganiro. Hanyuma Hitimana Faith yanditse kuri ku rubuga rwacu rwa Facebook VOA radio yacu atari ko ninde wagize Amerika abapolisi bisi. Noneho duhamagare Muhozi Emere na Uwimana Israel, hanyuma abatumirwa bababwirire rimwe. Muhozi,
hello,
uraho neza?
Ndakumva cyane.
Vuga uherereye hanyuma ugushe ku ngingo wihuta cyane.
Yemerere Kigali Nyarugenge mu mujyi. Nabonye riratangaza numva rirakomerekeje.
Uravuga irihe tangazo
ry'uko Amerika ivanga mu bibazo by'Abanyafurika kandi nta kitse cyo kubafasha.
Waribonye hehe?
Naribonye kuri ku mbuga zanyu zimwe na zimwe nyinshi zitandukanye.
Oya, ni amakuru twabivuzeho, ntabwo ari iryo tangazo, nta nubwo ari itangazo, ahubwo ni ibaruwa Senateri Menendez yandikiye.
Ari cyo cyakuvugaho kimwe
mu magambo ahinnye.
Kuko twe mu Rwanda, niba twe mu Rwanda sakora, ntabwo tubayeho neza nk'uko ibindi bihugu bibayeho. Ariko nanone iyo mbihuza n'igihugu cyacu uburyo cyagiye kibaho mu bibazo bikomeye, kandi hari abenshi batifuza ko tubayeho nyine, abo benshi bagenda bakagenda bigize impunzi, bagera ari bakakavuga bakigira impunzi bakidekerera ubuhunzi, harimo bamwe na bamwe nyine arashaka ko dukomeza kuba gutyo nimba njyewe muhozi nshobora kugenda nkagira ikampara nahagera ngatangira ngasiga igihugu nkavuga gutya na gutya urumva ko bagenzi banjye na bene wacu ba hano mu mujyi ntabwo bakomeza kubaho neza
ye urakoze cyane muhozi ijwi rya amerika duhamagare na uwimana israeli uwimana
nitwa uwimana ikunda israeli
yego uherereye hehe hanyuma ugushe ku ngingo wihuta cyane
Nimani kunda Israel Sabato ndi mu ishuri rikuru ry'imyuga n'ubumenyi ngiro rya ICRC Kitabi ni mu karere ka Nyamagabe mu majyepfo y'u Rwanda. Thomas Kamirindi ndashimiye cyane ku mwanya kuri Radio Ijwi rya Amerika na ndatangaye cyane kumva uwo mugabo uba muri FRN uba muri Amerika abi ana rwose anabivuga kuri Radio Rwanda yuko aba muri FRN. FRN bakunda kugaragaza yuko batuvugira yuko bavugira abaturage b'u Rwanda bakavuga yuko uburenganzira bw'abaturage b'u Rwanda buhungabana yuko bashaka kuza mu Rwanda kugira ngo bacungure abanyarwanda yamara bikanantangaza cyane kubera yuko mu hagati y'umwaka 2016 n'umwaka 2019 bishe abaturage 9 mu Rwanda ara muri murenge wa Nyabimata ukibaza niba bavuga ko barengera babungabunga uburenganzira bw'ikintu muntu mu Rwanda cyangwa bashaka kuducungura uburyo bazaza gucungura abantu bibishe niba uvuga yuko ushaka kurengera abanyarwanda nyuma ukaza mu giturage ukiri ibiryo by'abaturage ugasahura ukica abaturage 9 wageze ukavuga ngo urarengera uburenganzira bw'ikiremwa muntu nibaza ubwo burenganzira bw'ikiremwa muntu barengera ubwari bwo nka Thomas Nsoza ndashaka kugusaba rwose nkuriya umbatize niba hari n'uwo mugabo uri mu Rwanda cyangwa se n'uwo mugabo uri muri Amerika cyangwa se n'indi miryango mpuzamahanga abo bayobozi nka Anthony Blinken uteganyijwe kuzaza mu Rwanda muri uku kwezi kwa munani yaba n'uwo musenateri Robert Menendez ahubwo bakagombye gusaba leta yabo ya Amerika igasaba imbabazi abanyarwanda kuko yacumbikiye umuyobozi w'igihebe nka FRN Sesabagina kandi tuzi yuko abantu yarakuriye yarayoboye bishe u Rwanda bagahungabanya umutekano w'u Rwanda aho kugira ngo bajye bahora bavuga yuko bavugira abanyarwanda n'iriya miryango nka Human Rights Watch ibogamira kubarwanya leta ahubwo bagasaba leta ya Amerika yuko yasaba imbabazi ko yacumbikiye uwo mugabo
warwanyaga
yarisha abaturage mu Rwanda umutwe ayoboye warisha abaturage mu Rwanda
Uwimana ikunda ibyo uvuze koko minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken ateganya kuza mu Rwanda nibyo ari hafi yes. kuza mu Rwanda yes. hanyuma azasura u Rwanda asure na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ahubwo rero yeah. nk'icyo gitekerezo cyawe twungurana inama kuki zutacyandika yeah. ukagishyikiriza nka ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda cyangwa se ukakinyuza kuri minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda hanyuma bakazakimushyikiriza yeah. urakoze cyane
murakoze cyane Thomas Kamirindi Imana ibaho umugisha
twese nk'abitsamuye Radio Ijwi rya Amerika duhe n'ijambo Iradukunda Marcel nawe uhamagaye mukanya mumbabarire abashyitsi mwe mwihanganye na Iradukunda Marcel tumuhe ijambo ikiganiro ni cyabo mu byukuri ni cy'abakunzi b'Ijwi rya Amerika Iradukunda
yes ndakumva Thomas Kamirindi
uraho neza
yes ndaho ndakumenye mu Rwanda turi amahoro n'akazuba turashimye Imana n'ubuyobozi bwacu bwiza Imana yaduhaye Donc igitekerezo cyanjye ni uko rwose ikintu cyitwa uburenganzira bwa muntu mu Rwanda ibintu bisawa cyane kandi buri gihe mbona buri gihugu cyose kigira uburyo uburenganzira bwa muntu buri gihugu cyose ndumva ntabwo kikabwubahiriza pe so njyewe icyo mbona cyane igitekerezo cyanjye ni uko mu Rwanda ibintu bimeze neza nta kibazo turi amahoro pe
nuko ndagushimiye Iradukunda
yes nani murakoze Thomas Kamirindi
Ijwi rya Amerika mu kirundi cy'ikinyarwanda duhe ijambo Hategekimana avuge kubyo uwimana ikunda Israel yamuvuzeho we na FRN yabo
ya urakoze Thomas Kamirindi na uwimana ikunda Israel ndamushuje ibyo ndi kuvuga twebwe twemera ko hagombye gukurikiza amategeko yagiyeho yavuze cyane cyane nka Paul Rusesabagina uburyo yagejeje mu Rwanda n'ibya bindi twavuze byo gushimuta ikintu cyerekeranye no gushimuta kimeze nk'iterabwoba mpuzamahanga umuntu niyo yaba afite ikintu abazwa bagombye gukurikiza amategeko bakohereza impapuro zigomba gufata uwo muntu bakurikiza amategeko bagafata uwo muntu agashyikirizwa ubutabera bwasuzumye ko agomba kujya kubazwa ibyaha yakozwe icyo kintu kigakurikizwa
niko se yategekima
umwe mu bayobozi b'u Rwanda n'uwari ministre w'ubutabera Johnson Businge yiyemerera akavuga ko bakoze ibishoboka byose kugira ngo bashimute rusese abagenagere mu Rwanda kiriya kintu ni icyaha mpuzamahanga leta y'u Rwanda yagombye gusobanura impamvu zabyo
yego yategekima icyo gitekerezo turacyumvise ariko noneho rero hari ikindi w'Imana ikunda yavuze ngo n'uw'Inyamagabe hanyuma abashinja ko mwisha abantu muri Nyamagabe na byose bwo ngubwo so guhohotera uburenganzira bwa muntu kwica
no Thomas Kamirindi leta yo kwandivuga itishaka cyangwa bakakengeza
oya no muturage ubyivugiye
nanjye nibyo nshaka kumusubiza kuvuga ngo bisha abantu Nyamagabe ntago ari byo nta bantu bishwe Nyamagabe bishwe na FRN ingabo za leta y'u Rwanda ishobora gukoresha ibishoboka byose igakora ibishoboka byose kugira ngo bigire abantu isinga icyasha kwerekana ko yenda mu ruhando rw'umpuzamahanga ko yugarijwe
ubwo ushatse kuvuga ko umuntu yibwa akamenya umwibye ariko akamenya akayoborwa muhishe ikintu nk'icyo
turabizi neza
ukumva w'Imana ikunda yitiranya ibintu n'abantu
Thomas Kamirindi akamusubize wakaye ijambo avuga atanga igitekerezo cye ngere bisubiremo FRN icyajyanye mu Rwanda ntabwo ari ukujya kwica abaturage ntabwo ari ukujya kwambura kwiba abaturage ibyabo ni ukugira ngo barebe ko ikibazo cyugarije abanyarwanda cyakemuka mu nzira cyacamo iyo ari yo yose bitewe n'uko FPR ntagukozwa kubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu iyo mvuga uburenganzira bw'ikiremwamuntu natwe turi hanze batubujije uburenganzira nta burenganzira dufite nanga ingero nyinshi ibintu byerekeranye no gushimuta abantu twavugaga Rusesa Bagina nka Joel Mutabazi yashimutiwe mu gihugu cya Uganda ajyana mu Rwanda bamukatira igihano cya burundu uwo mugabo dogiteri twahoze turi kuganira
aracyaharara kumva Dr Safari Emmanuel
ariko twibuke ko Karegeya yarasigiye muri Afurika y'Epfo Perezida Paul Kagame ajya mu ruhame mu masengesho aravuga ngo ahubwo ngo n'abandi ngo bakabaye babikora bivuga ko yiyemereye ko aribo babikoze kuba rero abanyarwanda bakurikiranwa na leta yagombye kubarengera bakabasanga naho bahungiye bakajya kubikirayo cyangwa bakajya kubashimuta bidakurikije amategeko iki kintu ni ikintu gikomeye cyane ahubwo mwumva Safari uri mu
burenganzira reka Dr Emmanuel Safari umunyamabanga nshingwabikorwa wa Crado ahite nawe agira icyo abivugaho Dr umwanya ni uwawe ariko uhina amagambo kubera ko nanone tugusha no ku musozo kubera ko iminota iragiye
yego murakoze cyane ikintu nshaka kuvuga cyane reka ngire icyo mvuga kuri Rusesa Bagina bari bakomeza kuvuga kuko baramuvuga bari muri Amerika cyangwa se bari mu bindi bihugu ariko nge ndamuvuga ndi mu Rwanda ndabivuga kandi nk'umuntu wamusuye Karago twaramusuye Karago twaraganiye na Rusesa Bagina tureba aharyama tureba aho yicara tureba uko arya twumva ibitekerezo byiza yewe ubwanjye nk'umunyamabanga nshingwabikorwa wa Karago nk'umunyamategeko kandi nibaza yuko naho ariho aranyumva namugiriye inama ndamubwira nti ibyo bintu iyo wigira byo kwanga no kuburana kuko umucamanza ntabwo ari umupfumu umucamanza ntazicara mu nteko mwambaro w'ubucamanza wicara mu rukiko ngo atekereze ngo ibingibi bavuze barabetera Rusesa Bagina please gerageza ukora uko ushoboye umwiregure ku bintu barimo bagushinja noneho umucamanza azabikire kumwunganira avuga ati aha hantu nk'uko muramurengaga kuko umucamanza agendera ku bimenyetso Rusesa Bagina rero kuba yaranifashe kugeza ubu muramuburanira ariko ku giti cye niwuzi ibyo yakoze kandi ibyakozwe dukurikije ibyatanzwe nkuzagucana urubanza ibyatanzwe tugeza niireguraho ntabwo rero tugomba no kwiregura mu mwanya we kuko nyiri ubwite ariho yagombaga no kubivuga ku giti cye ariko ibiriho ibyoyotse biriho ibigaragaza iriya mitwe y'iterabwoba yishe n'abantu kugeza ubu ntabwo turabona ikindi kimenyetso kindi gishobora kugira gute kiza kimuvuga bibiri yari amatanga ati mbe ntabwo nshaka kuburana kubera iki kubera ko narashimuzwa ariko ibyo yaburanaga hariya muri kiko ntabwo ari kimuzwa
ariko se Dr. Safari
yakoze n'abandi
Dr. Safari
muravuga ibintu mutanahagaze ndangiza nabwira yuko ibireba n'uburenganzira bwa muntu
Dr. Safari tukiraho ngaho ku kibazo cya Paul Rusesa bagina aka kantu gakunda kugaruka ko yashimuzwe bivuze yuko yafashwe mu buryo butemewe n'amategeko nkawe umunyamategeko kandi uharanira uburenganzira bwa muntu wakavugaho gatoya
nibaza yuko mbere yuko umuntu afatwa hari procedure zikurikizwa haramba hari na n'inzandiko zimushakisha kuba rero yaramaze kugera mu nzego z'ubutabera dushingiye ku byari byarakozwe kuko ibyakozwe ibyakozwe hari abantu baguye byabaye mbere yuko naza yawe mbere yuko naza niba ngo gira acte ntabwo zari gukorwa ngo abure gukorwa za mandadari ari muri destine na ba Sankara kuko niyo umunyabyaha umwe yabura akomeza gushakisha nibaza uko kandi izo procedure zifatwa n'ishimutwa byaraburanye mu rukiko ntabwo babiciye ku ruhande byaraburanye baza gusanga kuba ari imbere y'ubutabera kuba ari umunyarwanda kandi aho kandi bagomba kujyana bavuga ngo ni umunyamerika ntabwo ashobora guhunga ibikorwa byikoreye ku giti
cye oya bavuga yuko afite uburenganzira bwo kuba muri amerika ariko atari umunyamerika
bayimushinja bahari imigetero rihari icyo gihe ntabwo ushobora kuvuga ngo byagenze bite na bite kandi bageze mu ntoki z'ubutabera
Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda Dr. Emmanuel Safari ndagushimiye cyane ntabwo ubonye umwanya wo gushyiraho ka gatekerezo kandi warugiye kuvuga ku burenganzira bwa muntu wanzura isaha itubanye ntoya cyane ariko nakagaruka Dr. Emmanuel Safari ndagushimiye cyane
murakoze cyane wenda tuzabona umwanya wo kubivuga ubutaha
yego kuko uburenganzira bwa muntu ni ikintu kigari cyane tuzagarukaho yego Hategekimana Felicien ndagushimiye cyane namwe mwese nshuti z'Ijwi rya Amerika aho muva mukagera ndabashimiye rwose kuri radio ya Ijwi rya Amerika murakarama
tabara bantu bawe tabara Rengera, vanu bawe rengera. Mana, nyiri virema, tinjinga, natakama. Bawazi, tamu mujesha, varem. mejwe nizara bahebuke tanga gakiza